tu kufu, nainua mikono yangu kukuabudu wewe.
Lift your voice and sing.
Nasogea. Mikono yangu kukuabudu.